you this time. All I want in this life, kuwa nawe ni kuhold big time. Nilikupita was a big lie, now I feel so fine. Penzi lako tamu siwezi define.
Yo, na kuna muda tuko distant, bize kwenye meet cuts, shindwa taku discuss, yeah. Chunga usije disperse, yeah. Everything is gonna be fine, yeah. Sije disperse, yeah, yeah, yeah.
Sura ya mtoto, kula ya moto, toto limelai, niko tasema vyura wa boko. Zama zama kingi, fundi mwingi, fundi mwash. Nyama nyama nyingi na unajua mini mlafisha kuweka kwenye system car. Alafu kini shika ndona sisi mkao. Swazi piwa no maskala bila weaving. Da, ila ghetto siku ndana G-Street.
Mwendo na kuenda kama unarudi. Mambo kwa mjengo, mambo umefunzwa. Kama nta kuenda, basi nta rudi. Cause nothing in my life but kama kufikiri na fikiria. Kama ni hadith na hadithia. Wale wanobi na kudandia. Na wakazia, na wakamia. Hata kama wakidis, wakikandia. Hata kama nikimis, pina mamia. Nasiweza takuchiti, shamambia. No mama mia, no mama mia.
Bari za wanaki, I don't care. Sani nini wataongea. Baby boo, you the only one I care. Na tumesha kuwa pair. And I promise to be there, baby you. I don't wanna lose you this time. All I want in this life, kuwa nawe ni kuhold big time. Nilikupita was a big lie. Now I feel so fine. Penzi lako tamu siwezi define.
Usiku mzima tuokesha tuwa dududu. Isho ni kari mwazako una tububu. Kimia kimia kongo ya kibububu. Mwazako alisha vunjaga vibububu.
Mwendo na kuenda kama unarudi. Mambo kwa mjengo mambo umefunzwa. Kama nta kuenda basi nta rudi. Cause nothing in my life but kama kufikiri na fikiria. Kama ni hadith na hadithia. Wale wanobi na kudandia. Na wakazia, na wakamia. Hata kama wakidis, wakikandia. Hata kama nikimis, mina mamia. Nasiweza takuchit, nisha mamia. No mama mia, no mama mia.